Nasumbuka maisha magumu sana. Usinishangae kama teto picha. Kuna wakati Mungu atatenda utashanga. Kuna wakati Mungu atatenda utashanga.
My days, my choice. Isi ni baby mbali na wewe.
Kari ya manyumba nishe nawe ingawaje shida matatizo mimi sitakuacha, ingawaje madharau ya dunia nitavumilia, kukosa mavazi yana mwisho tu jeme, kukosa chakula yatapita tu.
Shit, me.